Amawubo 66 verse 1. Hubeleni ngenjabulo uNkulunkulu mhlaba wonke. Verse 2. Hlabelelani inkazimulo yegama lakhe, nibabaze ukudunyiswa kwakhe. Verse 3. Yishoni kuNkulunkulu nithi, yeka kwesabeka kwemisebenzi yakho, ngenxa yobukhulu bamandla akho, izisa zakho ziyakuzithoba phansi kwakho. Verse 4. Mhlaba wonke uyakukhuleka kuwe ukudumise, bakuhubela igama lakho. Sela. Verse 5. Uzani bone izenzo zikaNkulunkulu, uyesabeke kwenzeni kwakhe kubantwana babantu. Verse 6. Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade. Amehlo akhe ayahlozinga izizwe. Abanenkani mabangaziphakamisi. Sela. Verse 7. Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade. Amehlo akhe ayahlozinga izizwe. Abanenkani mabangaziphakamisa. Sela. Verse 8. Bongani uNkulunkulu wethu ninazizwe, nizwakalise izwi lokudumisa kwakhe. Verse 9. Ogcina umphefumulo wethu ekuphileni, engalivumeli unyawo lwethu shelele. Verse 10. Ngoba wena uNkulunkulu silingile, wasihlanza njengokuhlanza kwesiliva. Verse 11. Wasingenisa enethini, wabeka umthwalo onzima ezinkalweni zethu. Verse 12. Wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu, sangena emlilweni nasemanzini kepha wasikhiphela ekubuseni. Verse 13. Ngiyakungena endlini yakho nginemnikelo wokushiswa, ngizakugcwalisa kuwe izithembiso zami. Verse 14. Ezaphinyiselwa indebe zami zakhulunywa ngumlomo wami ngisekuhluphekeni. Verse 15. Ngiyakunikela kuwe iminikelo yokushiswa yezinonileyo kanye nephunga lezinqama, ngiyakunikela ngezinkunzi nangezimpongo. Sela. Verse 16. Uzanizwe nina nonke nesaba uNkulunkulu, ngizakulandisa kwenzela umphefumulo wami. Verse 17. Ngakhala kuye ngomlomo wami, ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami. Verse 18. Uma bengiqonde ububi enhliziyweni yami, ibiya kungizwa iNkosi. Verse 19. Ngempela uNkulunkulu uzwile, walalela izwi lomkhuleko wami. Verse 20. Makabonge uNkulunkulu ongalahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe kimi.